aia atu I pū tauaki ki tihirau. Whakaari ki maunga pōhatu. Ko ngā karere ēnei o te rohe o mātātua.
Kei tēnei tōiringa pūrongoa pūkāia I tēnei haora, kei te mihia te premier o mua o Aotearoa a Jim Bolger e iwa te kautau tōna pakeke kahinga nei. Ko te hono ia whakatāne ki te ao e tūmana ko hiana mo te hononga a Air Chatham's kia Ararauranga Aotearoa. Ā, ko te kapa steamers kua ingoa hia mō tā rātou tukinga whiringa whai tiki te kapa o o tākau. Katoa e nei kōrero e whai ake nei. He tangata I pū mau ki ana kupu kōrero. Ko ia tā Winston Peters I tana whakapua ki mihi mā te kāwanatanga o Aotearoa mō Jim Bolger, premier o mua o Aotearoa, e iwa te kautau tōna pakeke kahinga nei. Nā Bolger a Aotearoa I arataki atu I te tau iwa te kau ki te tau iwa te kau mā whitu, ā I ona tau mutunga hei premier, nāna I whakatū kāwanatanga me Peters o Aotearoa tuatahi. Hei tā Peters, me mahana ngā maharatanga mō Bolger hei tangata o Aotearoa I pau ai tōna oranga mō tēnei whenua. I whai wāhi nui a Bolger ki roto I te whakatūnga mai o te ture mō te urewera I tana taunaki I a ngai tūhoe ki te whakature I te wehenga mai o te urewera I te mana o te karauna, kia noho motu hakeake ai. Ki ngā take I te ao mārama nei kai te aroha atua tame iti ki te pāti Māori mō ngā take e ngauana I te rōpū I tēnei wā. Ko ia tāna I te rerenga o ngā whakamārama kua puta mō ngā whakapaunga pūtea a pāremata a te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapakingi me ngā whiunga whakapāia tāna tama a Eru Kapakingi o te rōpū toitū te tiriti mō ngā amorangi o te pāti Māori hei tāna he tāoke. Mō te ara whakamua o te pāti Māori I e nei kaupapa hei tā iti me waiho mā rātau e whakarite.
Kei te aro hake ki te kaupapa, ko te mea nui ka oe tātau e noho wehewe. Kōreo hia nā hapa, nā tukituki tana, kasi me waho ki rei.
Ko te hono ia whakatāne ki te ao, ko ia tā te kahika hou o whakatāne tā Nando Tantros, mō te whakaitanga kua tutuki ki wāinga ia Air Chathams me Arararangi Aotearoa I te neiwiki e māmāi ngā rerenga ka puta ka tau mai hoki ki whakatāne. Atu I te tīhema nei ka tāia te hokoti ki te kotahi, e rere atu ai ki ngā wāhi katoa o te motu, e rere maira nei I hea o te motu ki whakatāne. Hei tā Tantros, kā mau te pai o tēnei tūhonotanga.
This is going to make a huge difference. We're hoping to see business-friendly flights come back on board, and that will make a huge difference as well. And the hope is that interline agreement will eventually extend to international flights as well. So it's all about that air connectivity.
A kāti, he kōrero hākinakina, te whai ake nei. Ko Ngārohi McGarvey Black kā tīmatāno ki te pai hihiri I te tukinga a te tira steamers ki te kapa o o tākau kā tū ki o te poti a pōpō. Ko whēhi whinea ngano fōrāwa ko kelelasanga ngā pai hau I te ope whakaeke kua ingoa hia mo te tākaro tuatahi nei I ngā whiringa whaiti o te whakataetai NPC. Ko Cole Falls no Ngāti Awaka tīmatāno ki te tūranga Furupeke. Ko te tukinga tuarua o ngā whiringa whaiti ki wānga ia waitaha me te matau a Māui kā tūki o tautahi hei te rahoroi. A kāti, koina ngā tōiringa apu kāia mō tēnei wā ko Piripi Taylor Ahau nā te māngai pāho te pūtea tautoko.
Pūkāia atu I pū tauaki ki tihirau. Whakaari ki maunga pōhatu ko ngā karere ēnei o te rohe o mātātua.